abducting people, you are an officer wa ngao. Wewe umekuwa ni regional commissioner, peana habari kwa idara ya DCI, wachunguze wale wanashika watu. Lakini usije kukemea mzee Atuoli hapa, sababu amesema na ni kweli. Huko Nairobi, iko kijana amejificha, wakati DCI amesema ako wanted, akajitokeza sasa, akasema huu, nitajipeleka na mawakili kwa DCI. But anajificha ili aseme ameabductiwa. I want to ask you, Governor Natembeya, you were a regional commissioner the other day when hundreds of people were kidnapped, abducted and killed in Kerio Valley. Na wakatupwa mili yao hapa River Yala, wewe ukiwa regional commissioner Rift Valley. Kwani siku hiyo haukujua maisha wananchi ni maisha? Situambiane ukweli jameni, tuambiane ukweli tusiambiane. Sababu siasa mnazofanya, Governor Natembeya, ni kuambie leo mchana dhahiri, siasa mnazofanya za kugawa watu kwa misingi ya ukabila, mambo ya uchochezi, hizo siasa zimekoma na hautafaulu nazo. Yule aliyekuwa kiongozi wako wa siasa za ukabila, aliyekuwa naibu wa rais, huyo ndiye mwenye kupanga mambo ya abductions ili awekelee huyu William Ruto. Tunawajua, tunawaona mchana, tutawatangaza mchana hadharani. Na usifikirie unaweza kutuuzia uoga hapa sisi. Wakati muliua watu mkaweka River Yala, you are the regional commissioner in charge of abductions and murdering Kenyans. Wewe mwenyewe, shame on you, shame on you, shame on you.